is in my mind. In my mind. Nai nai, aki ya Mungu walai, nina kuzimia. I was shy, shy. Do remember that day? Nilio kutokea, wana sema why? Kazi lako sikatai, limenikolea. Mshanto wani shy, shy. Wengine hawafai, nimejionea. Anyota ingai, ngai. Bila we aingai, unaniwezea.
Jamari, why?
Records.